www.thaiclub.com.
Nangwichalo chitangile chansha Chindange no busuma wafyo nasha Namulifyonse nshalile nshalile Kuliranga nkalira nkalirilo kwikalirira na bayawe Muyayaya kulipivimbi nangu nshale Shashale kwa tata Nangwichalo chitangile chansha Chindange no busuma wafyo nasha Namulifyonse nshalile nshalile Kuliranga nkalira nkalirilo kwikalirira na bayawe Muyayaya kulipivimbi nangu nshale Shashale kwa tata
Hey, nangu ninga chula shani Life ya ndapa nangu inga kosa shani Nefi ya mchalo nangu finga shupa shani Me I don't care if you say nangu fianche Never now, wana lesa paka no kufwa Mocheni chakwe, never emo na ikalila If ya kushala kukulile, so never know Paka finka mwenye wukulu wako so Umutima wanda pa nalipili wula If ya mchalo nalileka nalipili wuka Nari chinje mibele if you say nalileka Jealous na anga, if you say nalileka Hapa numba na vika lesa pantanshi Fingi nalileka na fibika panshi Tebufi, ni time ya kuchinja ino Tebufi, ni time ya kusarika ino One
Nangwichalo chitangile chansha Chindange no busuma wafyo nasha Namulifyonse nshalile nshalile Kuliranga nkalira nkalirilo kwikalirira na bayawe Muyayaya kulipivimbi nangu nshale Shashale kwa tata
Weleso tata Wewa ikala pala basha fike ntanda Munefyo tule ikatu Mufibeka pachalonga kombe mulitanda Fube na fube fube ya fibeka beka File tukugula nukwika tilile mitima na menso Tule tifyati tukupate no kukulaba Tule tifyati tulabyati fya pachalo Ni fifine finga lenga tuimona no mwine wachalo Tule tifyati tukutuishi kenga ukatufisha na kishi Nomba mupashi utuwa Fred Joseph yetu kaleti
Nangwichalo chitangile chansha
Chindange no busuma wafyo nasha Namulifyonse nshalile nshalile Kulilanga nkalira nkalirilo kwikalirira na bayawe Muyayaya kulipivimbi nangu nshale Shashale kwa tata